sawirki todobaad yuusuf addoon ahaan yaalink ibi beledkii masar midii beledkii masar aan jeeyeen way addoon ahaan annagodi fir'oon minshay yaana ka shageeyaay yuusuf wal kasta oo un sameeyo way nagodeen wal faylan dadka oo dhanna jeclaadeen bil'aantii fir'oon naftiyay yuusuf yahay hanuun jeclaati midii jeclaatina way fadaasi inay usla seehdo laakiin yuusuf way diidi intii hoogkii la seehatana yaa fadaasi laakiin yuusuf orod yahan ka bihi banka midii banka aan seedina iid kamiiskiis yaa bil'aantii fir'oon ka goysi gabal gabalkaasna waa injaysi megelkeed waayna kidhati ani lankuun adisheenti oo yuusuf la araw walaa fadaay ini ani ihoogo saas dartiyeed yaa yuusuf habsi la angeliyey.